out with you.
Kuna mapenzi yangu, alafu kuna yenu. Kuna mpenzi wangu, na kuna huyo wenu. Anachonipa mimi, naridhika hofu kwenu. Tumelishana ya mimi, mnakere kwa shauri zenu. Mapenzi yangu, ni ya wawili. Ukileta mambo mengi, zitafu ujasiri. Na mpenzi, usisikize habari. Washa kuna kuambeni wengi, watakupa sadi. Me say me love you, wala I me love you. Systematically, magically. Me say me love you, wala I me love you. Systematically. Kuna huyo wangu mimi, na kuna huyo wenu. Anachonipa mimi, afiki huyo wenu. Wana kumisi, can you imagine? Sozi kushiti, you can imagine. Girl, I love you to the moon. Me swear I love you to the moon. Wana kumisi, can you imagine? Sozi kushiti, you can imagine. Girl, I love you to the moon. Me swear I love you to the moon. Mapenzi yangu, ni ya wawili. Ukileta mambo mengi, zitavuja siri. Na mpenzi, usisikize habari. Washa kuna kuambeni wengi, watakupa sadio.
Later.